coldplayjams.com.
What is this?
She's that music.
Yeah.
Crack, she's from the focus.
The deer. Yeah. Possible dreams, the case are reality. Bena bambona ngo wako, kupanyo ko plan, nololiwe kamush. Bige ni kayo, don't have a bite. Possible dreams, the case are reality. Bena bambona ngo wako, kupanyo ko plan, nololiwe kamush. Bige ni kayo, don't have a bite. Vika po mchish bro, tetu kwanish. Vika po mchish bro, tetu kwanish. Vika po mchish bro, tetu kwanish. Vika po mchish big bro, we make browns. Yo bro, we make browns. Limit in the sky, nga kalife trapish. Gata triple, se la finish. Kuwa njita maon, ntile feminist. Nadite mwa sana ne fonj. Lele dari pele ash, tuambe kwa ma discuss. Ok, mwesho kumpela kwa distance. Pass me the bag, no, ntile move cash. Leve fya mano, tupange kwa ninsh cash. Apana choka kukamba po na wakash. Ok guys, imufu na chan kans. Tono matawa, kuwa kukadawa. Landechi sungu, tushane malewa. Bige ni kayo, notabo vanawa. Ula gero ni ule, takwa nishanawa. Ndo mpapo laka ngana kutalala. Chifu ane fya kawa, kwati ni mbaula. Kwati ni mbaula, ni mbaila. Mwaisha beta wapaula. Wati ni pani donse nenda sarula. Ine nile salonse unsa nikila. Ngabuwa hila, ngakatura. Awe takwabo kumpatula. Malisha minsoli donse nenga natula. Possible dreams, the case are reality. Bena bambona ngo wako, kupanyo ko plan, nololiwe kamush. Bige ni kayo, don't have a bite. Possible dreams, the case are reality. Bena bambona ngo wako, kupanyo ko plan, nololiwe kamush. Bige ni kayo, don't have a bite. Vika po mchish bro, tetu kwanish. Tetu kwanish. Vika po mchish bro, tetu kwanish. Tetu kwanish. Vika po mchish bro, tetu kwanish. Tetu kwanish. Vika po chi big bro, we make browns. Yo bro, we make browns. Kuna five coffee checking. Parata vula chavaletina. Mpera kwa mchinshi valantina. Kukwanjita inonge no lowina. Kuna bageno valanduila. Mshaishi wa nefefe wa mfuila. Kuna no mtuapa tuwa nipuila. Pelo mchinshi teine mwila. Bantuna woi na majira tulakwela. Tanusha mpepe vachikwela. Tanusha kabagi tuende kwela. Tosa wana bantua vachimwela. Tatu wala nango fena abuila. Kota feka wala tule puila. Mami na umwene kabuino pura. Kuna ya sanga tuli makila. Ala nishani we fitari. Sende moka drinki muli kakula. Music kuna ni nemba kula. Better one sendela muli jira. Gai nishani wa mawala. Puma pande kwa tama mbala. Kuna tatu fire ba fitari. Big man kayo.
Possible dreams, the case are reality. Bena bambona ngo wako, kupanyo ko plan, nololiwe kamush. Bige ni kayo, don't have a bite. Possible dreams, the case are reality. Bena bambona ngo wako, kupanyo ko plan, nololiwe kamush. Bige ni kayo, don't have a bite. Vika po mchish bro, tetu kwanish.
Tetu kwanish.
Vika po mchish bro, tetu kwanish.
Tetu kwanish.
Vika po mchish bro, tetu kwanish.
Tetu kwanish.
Vika po chi bitch bro, we make browns. Yo bro, we make browns.
Coldplayjams.com. She's from the focus.